heard a joke that would crack you up, hey. I wish I could share it with you. In fact, never been in ngafuna kushimikila, but we don't talk anymore. Penango ni matenga phone ufuna kutumila, nolekela panjila. Tonight I party
na nani ndani
anachinja nyimbo kadansi kezo enda cha babe we no manje satana dia kapandambo. Tonight I party
na nani ndani
anachinja nyimbo
kadansi kezo enda cha babe we no mambala dia kapandambo.
The kind of love we had, the type that make people mad, the kind that make them wanna lose their minds. Your friends and family sometimes could I get jealous, cause me woulda tiff you from them. Yeah, it was deep.
Jezo shimika fili vonse,
no seka fili vonse.
We were best friends,
tenzo nkala tipanga mulomo pakatika usiku. I've seen you at your lowest and I've seen you when you're broken. I've seen you lose it before. And you have watched me grow. It's difficult to picture my love life before I met you, girl. Sinezo ziba na chikondine, paka siku ya mene ni nakuziba we. Mushe, tonight I party
na nani ndani
anachinja nyimbo kadansi kezo enda cha babe we no manje satana tia kapandambo.
Mushe,
tonight I party
na nani ndani
anachinja nyimbo kadansi kezo enda cha babe we no mambala tia kapandambo. Sembe wenzo ziba, mene ni kuyewela, mene ni kufungila, mene ni kukanizila. Sembe wenzo ziba, mene ni kuyewela. Nirimonga kanyo, nikalipe mapepe, nichilise. I wanna fly again. Fly again. Tonight I party
na nani ndani
anachinja nyimbo kadansi kezo enda cha babe we no manje satana tia kapandambo.
Mushe,
tonight I party
na nani ndani
anachinja nyimbo
kadansi kezo enda cha babe we no mambala tia kapandambo.
Mushe, tonight I party
na nani ndani
anachinja nyimbo kadansi kezo enda cha babe we no manje satana tia kapandambo.
Mushe,
tonight I party
na nani ndani
anachinja nyimbo
kadansi kezo enda cha babe we no mambala tia kapandambo.
The hybrid.